yewtere suka mal fu
ono chrétien en leede godde leedi malidi dun yambina nyande alande ko wiyete pak tiagal balle chapane nay hadde hore mudun nyamude wat yogaji le nyaloma jonka yuni kuba kinno dewal mag alla suka be hitna fi ko emun en sere ana e mabbe fuddube gila joni landinanade kawar mudun
pak c'est fêter la mort
pak yu yambere yugol e wurtingol nabila isa alayhi salam mi yambina dun no le galle am min e giram tan be ngara fe chrétien min jaltata le galle to yambinta bangal nyamduji e wonande mun nyande alande min e giraba an yambinan gaydun yimbe galle min jahan eglise etinode wajuji tagal mu dun min gartan galle yambinde dum botte yambere pap nyande alande min monoto jangu min noddan dun giraba am fuf warde nyamude le galle am
on va manger à la maison
kawari antere
tokitatun nafaka jande sukabe wonno berde suglaaji fedde jokol en serka sebekoro ele fuddode yonterande ndedo fedde yide yimbe le tenifina fana mudumuni faminde sarabe be tun nafaka jande sukabe wir fuf dewoy koy e wi horajo fedde jokolbe sukabe hewbe serkle sebekoro indeji mun en bindaga fe l'école batte gure mabbe na wodi sanne jangnirede to santun kuteji suddede ilayonali ko nande mun en wonno bernde kawtal ngallandini kejaado ministre humaninde robbe sukabe galle lende do yontere e wi landinde be fanda mudun wonno faminde jamarande do kuteji bilide dido torraji di landiningal do kortal wonno ONG Approve FM e ONG ASDAP e kany arribe pelle commune o do itugol jawdi ambassade royaume payiba ana wara jonteji didi hande fedde humaninde hum tangul hore jokolbe e sukabe bangal humpitingol puddi imadra li ande kesede yalla hadde torraji do robbe e wi landinde be fanda mudun wonno yalla lam ko be ana andana kuteji dido bonandaji do dewi be landiningal do karutal e do faba plan international lebitati be ngata e mudun do en timata yotere meden sukabe leydi mali lolirnde tous les enfants du mali nde do yontere on jarama hedade yo ngi yontere warore
yotere sukabe mali fu wonno.